Ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 zikishuka na wana miss jalis jali jalis jali cheki cheki ukinitaka na wana miss taki staki 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 ukinitaka na wana miss taki staki 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 unaleta nguna dunda na uteka funga mina kuchuno yonguna na pumba na dunga akitekwa na kabuta na cheze wa rumba bada ya kule mas pambo zimekuwa unga umeumbwa umeumbwa kama gok zimefika stai turi pepeta wanyumba na teldo na teveva jumestunya kule kwenye mbebe kata chua niko maji 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 zikishuka na wana miss jalis jali jalis ja cheki cheki ukinitaka na wana miss taki staki 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 ukinitaka na wana miss staki 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 staki
na kata kata dania na seti kwa kinyaru katumbali raru ukimanga kina nyambu nenda fisa fisa kipara kama buta tuta nyuma shika ukuta tingiza maduba mdogo mdogo sina pupa adiche aluta masinjeri tunanuta ukata kutaka kwa kata tukwa bukla 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 bukla
ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 zikishuka na wana miss jalis jali jalis ja cheki cheki ukinitaka na wana miss staki 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 ukinitaka na wana miss staki 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 staki
msupa pika nkam kwa konkule pizza dundu na mbosho mindo kinda jaba kwa mkoko na ichuma lazma ilan kwa ko dididinda nyanganya dunduka dididinda nyanduve uka ukuta na matinga na kiondon moguka na matinga na kiondon moguka
ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 zikishuka na wana miss jalis jali jalis ja cheki cheki ukinitaka na wana miss staki 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 ukinitaka na wana miss staki 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 staki.